nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi alkarim, amma ba'du. Bismillahi rahmani rahim. Bas momu jadu kupitiliza kukambila na nkani zosi ya nasiana zokuza na nidini hatui ndimuna mwagiriti kutenge la zikalide za masuhawa radhiallahu anhum ndipo tikatenge la zikalide zimenezi tikuzo gafika nao olo hafu chabe ya umoyo umeni masahaba radhiyallahu anhum adali nao ndipo lelo tikaletukambila na kwambili pankani yukuzana ndi Abu Ubaida ibn Jarrah radhiyallahu anhu ndipo kwambili tikambila na za zimene zida washitikila akulu amene wapa nkhondo ijamene iliyotchuka kwambili nkhondo imene imatchedwa kuti nkhondo ya Uhud. Pankhondo ya Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atupeza kuti history mbili imatiuza nena kuti ndi nkhondo imene tu sallallahu alaihi wasallam anapotekedwa kwambiri anafulasidwa koopsha ndi adani ya Islam ndipo mano awili achisuti chake chimene amvala ku usilikali nayozika kuti chinakakamira chinalowa zimano za chisuti chipewa chimene akavala chozichingira ndikunapezeka kuti china mano akewa analowa mmatsaya anakakamira mmatsaya antumiki sallallahu alaihi wasallam. Nizika Abu Bakar mbali inayi radhiyallahu anhu akubwera kumaso Abu Ubaida ibn Jarrah radhiyallahu anhu mtayo mweyo anatamangila kwa ntumi sallahu alihi wasama kuti akamtandize kumuchosa manu amene wa kumuchosa tizitsuti miniti. Abu Ubaida radhiyallahu anhu anayamba kuzula manu ndi manu ake zinza anayamba kuzula zimene zidakanilila mmatsaya antumikaja anayamba kwazula mnaja uzichosa zimezi ja ndi manu ake pamene limozi mwa manu ake linachotsidwa anali atagwirukanso dzina limodzi zinza kuti mano aja mano achiujenaja achipewaja amene adakanilira kumatsaya anthu sallallahu alaihi wasallam limodzi linakwanira linateka kuchoka komano mmene limachoka na Yesu Abu Ubaida radhiyallahu anhu dzino lake fachoti asilankha amagwisa ntchito mano ndiye dzino lake limodzi so linazachokaso linazagweruka inakadazapeza kuti sana sile pomwepo kuti ayi poti ndavulala ineso ndisavulale ndisapitilize iyayi kuma mmalo mwake iyeyo kama lake lidali poti achotse amuchotse ntumi sallallahu alaihi wasallam manu amenewa vuto limene lamugwera ntumi sallallahu alaihi wasallam ndipo kunapezeka kuti anapitilira anapanganso kachikena kuti anayamba kulimbana naloso lina lija enaka kunapezeka kuti anakwanitsa kuchotsa dzino lina komabe mmenemo anazagweruka so dzino lina zinza kuti kuchotsa kwa mano awili process imene yochotsa zimano zimenezi na Yesu analuzaso mano awili anazinapangisa kuti na Yesu agweruke mano okwana awili pamene mano achisoto adachotsedwa magazi adayamba kutuluka mthupi la mtumiki sallallahu alaihi wasallam Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu bambwaga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu adatsatila maganizo adatsatila ndipo adawatsatila magazi amene ankatuluka mwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi fundo yake seza kuti anawakoka kuwayamo magazi antu sallallahu alaihi wasallam aja pazimenezi ntumi sallallahu alaihi wasallama adayankhula nena kuti moto wa jahannam sudzatha kukhudza munthu amene magazi aine ndi ake asakanikilana uwu apatu ndi pamene ntumi sallallahu alaihi wasallama adayankhulira mawu amenewa ona kuti magazi amene asakanikilana ndi antumiki sallallahu alaihi wasallam magazi a munthu amene sizingatheke kuti munthu amene akalowe ku jahannam yet zosezi zimene zimachitikazi zose process yose imene inachitika pamene pa kumwa magazi antumi sallallahu alaihi wasallam yes zosezi zimachitika ifo cha chikondi chimene adali nacho pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam takambila nasema sahaba angati amene nthawi zose aliyense payekha anachita china chake shoti kwa iyeyo chimabwirisa vuto koma samayangana vuto ulo iyayi iyeyo amayang'ana kuti ndimusangalase mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam ndifo achoti ndikamusangalasa mtumiki sallallahu alaihi wasallam jonda musanga Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni nena yu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudauza antamini kutingatini umuma nkonda di Allah subhanahu wa ta'ala then ditatileni ini ndiveleni ini sezo ti muvelentu sallallahu alaihi wasallam ndi pamene kutasunize chikondi chomukonda Allah subhanahu wa ta'ala kuma kunyuzela ndi kutsutsana ndi sunna ya ntu sallallahu alaihi wasallam ndi pamene kututsutsaso kututsanaso ndi Allah subhanahu wa ta'ala kipempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti alipangiso kala ngulimozi la ntu amina ali wokondedwa maso Allah subhanahu wa ta'ala kipempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti atike ngulla masaba radhiyallahu anhu amina ada sunyeze chikondi chopitirira pantu ndi watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.